이 말에?
아 스토리 워크숍 토바노 아구바트라니 프로그라모 야 아피게보 tandizola programu imeneyi li kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi yachitukuko ya dziko la Germany ya GIZ ndipotu programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino mʼsukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro
in the history of Mtende Vichi
Mwana wa primary living certificate examination per district level.
At district level. The whole Mzimba.
The whole Mzimba. Mtende.
Number
three. Number
three. Vinda shitikia pucha?
Yeah, it's first in the history of Mtende.
Nyengo ya kwana, ya kwana.
Nyengo ya kwana.
Nyengo ya kwana. Miyansi ingapo imbene ya pitayo. Paskulu ya Mtende. Zone ya Mtende. Panashitika nchito pano. Anaita na antu waku office yaku dem. Anali pano. A district shin coordinator. Mpaka amena wenga njina nchito hii ku GIZ. Anali pano. Kujao nilera sewero. Limine ina kwanza kulu. Lomvera wainesi. Kumvera program ya afikebo. Panupa Mtende school. Komanso osa tukungo mvela program ya tima nena tu program ya afike buti tika mvela program tizishi tapo kantu kake nkupanga sewero mkumfa nzato kumula nje kukota kota kapuku school mkumfa kumzimba south mtanga tanga mlima kora kaonga hey Mzimba North vanyitu ku ndumba muri makora ku ndumba mwamba kupanga masewero kungata pe kumzenga muzenga chivanyitu kumzenga kumzenga uko mweuri nanga vanyitu kukaronga muri uri kukaronga ndaka fio Kodi skulu yanji chakuja. Oh, libwa la rumba. Libwa la rumba. Kuchitimpa. Isiyelikira. Kwa nchila akayange, kayange, kwa nakayange, kulibwanji kumeneko kuchitimpa. Tupasa ni mwani nonse. Kukasungu kunchenche skulu. Kulibwanji kunchenche skulu. Hey. Ndati nchenche ngati. Nchenche. Aizabwino kwa basi kukota kota kulibwanji kumpongo zipita full primary school kumene kukuli kanseu ya siku muzi kodi ndi kanseu go pokwe na jonjo ndi pompaliso kakona jonjo ka bend ndi amati iya ka bendika nsikanseu kaka ngono sitingadu sani ndi apongozi ya apite kaya apongozi ndi mpongozi bida Moli kumele
Sinta ziko Sula ana Ukondo Umoyo Tanzila Bwino Sukulu Makolo Apunziti Mafumu Makomiti
Anawafikepo.
Cholenga cha program ya tulelo. Program ya afikepo pano pa oilesi. Ilelo. Tikufuna kuti tilimbikitse kutenga po gao kwa makolo kumansu mafumu. Ndadindo osiana siana mene tikudziwa kuti sukului. Sukulu ya primary. Njatu. Njavana watu. Yakudera kwathu tidzitengapo gao lotani kuonetsetsa kuti pa skulu pa pali zimbudzi zokwanira bwino ahead apa Mtende primary school kumtende zone mzimba north akutiuza apa kuti zimbudzi zimayenera kodi kukhala zochuluka motani zofikira ana ochuluka motani ahead
anyamata 25 agwirise chimbudzi chimodzi atsika na 10 agwirise chimbudzi chimodzi
nkhani ndi imene ndi ngati mukudziwa kuti pa skulu panu pali mavuto ndi ulendo umene ufunika una kuti inuyo mutengepo gawo makolo mafumu tonse tigwirane manja makomiti kuone sisa kuti pa skulu pathu pali zimbudzi zokwanira kuti ana skulu apewe kutenga matenda tikuchenza tu pa mtendelero anzathuwa atapanga sewero pano panali zotani nanga chimene chasintha ndi chani sindilendekha ndi ahead komanso ndiliso nda district coordinator ndi aphunzisi angapo washin teacher ndi deputy head ndi staff ili pano paliso makolo amene amaonetsesa una kuti ana azidyaphala pa sikulu pano pachitumika kuti dere na dere dere na dere dere okwanira ayikwali dere dere na dere eya komanso paliso ana sikulu moni nonse ana sikulu
zikomo
alright onga chomene ahead tifuna mutiyambire nkhani pano zina manjana ahead
Revson J Nyirenda
mwati Revson aimwa ahead muyoenge R na L
Revson J Nyirenda
okay
kamsgezge by common name
kamsgezge
yes
kamsgezge ngavichi
that's a common name
eh kwani kamsgezge ngavichi kamsgezge
meaning the only child in the family
ho wakuti kamsgezge
yes
apa tamanyirako
yeah
ahead tatu zeni china chitinga ndi chani tsiku limene pana chitika sewero pano pa mtende
eya sewero litachitika panali mafumu
anapangitsa ndi ndani sewero
adabangisa sewero limene ri ndi after training ya afikepo
oh itachitika training ya afikepo
yes
kunapita ndani ku training
kunapita mphunzisi wanga Joseph Nyirenda yeah
timuyangani Joseph Nyirenda
ndipo
Moni undi wako? Nchito ikuyenda mbale wangu?
Ikuyenda bwino.
Good.
Yeah.
Training ya afikepo mnakapangira kuti?
Nakapangira ekwendeni.
Ku ekwende?
Yes.
Iwo uyo enge chingoni mchingoni.
Nakapangira ekwende.
Ekwende.
Yeah.
Anyirenda?
Yes.
Mukasambira vichi, mnapunzira nyani ku ekwendeni?
Kwa ekwendeni, tinapunzira za mbili mbili. Mm-hmm. Tinapunzira za 6 key messages ya afikepo.
6 key messages.
Yes.
Okay. Koma, achina kuja kadzuta.
Yeah.
Achina kuja ma fruits and vegetables. Kugwisa nchito nchere wayo dini.
Yeah, komanso kudya ma snacks.
Kuja za magurusikisi.
Yeah.
Inu.
Zomwezo.
Mukuja tu apa ujena shinti.
Ndikudi apa.
Mukuja zokutisa za mafuta za ujeni za.
Zonse zili momwemo. Kupatula za nyama.
Sopano kuja kwekwendeni
yes
mwapunzira za my 6 key thematic messages
yes
kena kuchina mnapunzisidwa china lichani
tinapunzisa momwe tingapangire drama
mene mungapangire drama
yeah
oh
komanso
drama yanji
ya participatory drama
yeah. Ndiye kuti chani
kugulisa nchito anthu oonera kuti azitenga mbali pa drama pa
oho
yeah.
Ankapunzitsa anali ndani
ankapunzitsa tinali ndi Daudi komanso tinali ndi Patrick Kavina
kumeneko
yeah
ziko achina ko kofisa
yeah ko kofisa
ndi Kavina
timatha kupanga zomwezo
kopunzitsa ndi Kavina kale ndi
Kavina
unali
ko Kavina Kavina ndito
oho
yeah
Ndiyeno nkhani imene ili pano ahead ayiyambitsa.
Yes.
Akuti pano pana chitika mwambo after training.
Mhm.
Pana chitika chani kwenikweni?
Mwambo unali drama. Tinaita nisa mafumu, komanso makolo ana sukulu, komanso akulu-akulu kuboma ngakhale shin coordinator anali pomwepo.
Anabwera pano.
Anabwera pano.
Ayi. Ife tumafuna zinthu zikhandu ubona. Ashin coordinator. Mama Rakeo Mzia.
Yeah.
Vati mukiza pano?
Ine ngiza ngaza kafika pano. Nadi.
Uthenga ukamsangani kukwendeni?
Ukati sanga kwekwendeni akati chema kuti zakaonere ma drama.
Somwe timwiza. Vanthu ava vakagiya giya pano.
Ndena nde.
Ine ndine leti mseteka.
Mseteka.
Mm.
Leti?
Yeah.
Ukawapo zuwairo pakashitika madrama pano?
Makola chomene.
Pakashitikachi?
pano
pakati zikamba uri
kuyamba kwake tikamba kukhala pasi nga ava
profesa
vito makakafikira kwa ikwende
zina la profesa mzinulenge makola
akuti a Joseph asambi zvitu
Joseph Nyirenda.
Ya, so wakati wa sambilira kwe kwendeni wakati chemesikanadi nga ine chaya wa skuru i.
Ima ni mwecheya wa skuru i?
Ya.
Komite nji?
SMC.
SMC chikuimira vi?
Kubeka vya pano yose, development, kalikosa kukakushitika pano kakuanga kari mawoko mwane.
Oroba ya magona kuturo mkuru otawa kwa skuru ya mtende.
Aya. Kurota kuti kana de sambizo kukuri uri vana vakachi vana kusambira uri ka vana ukhara kuwaro.
So vamchemane nyirenda. Mwakhara pasi. Mukanozga uri.
Tikanozga na madirama yake atikapanga ko yawe mukochomene. Tikava kona kandavi katare yakukangwa kuti tikavanga vakati sambizika nga madirama.
Kunozgekera.
Kunozgekera. So tikati tanozgekera mukwena kuti tikachemeska nadi. Mabwana ya kuekwendeni ya kazakafika sopene pano pano. Na kuzakamba kujaiva. Jaiva, nga wakazaka jambura po kuwana masuruga ya kuchitika nga mtika ya pangira madirama mwitumura.
Kora ndamazo. Ashinticha. Ndi nkani iti imene inuyo mutaiu nikira mnane na kuti musewerolatu tizayale iji.
Nkani ya zimbuzi. Kuchepa kwa zimbuzi pasukuru.
Matoileti.
Matoileti.
Pasukuru pano zimbudzi situation pandawi iyo zinali zochepa
ndizochepa
ngakale
pano mpaka pano ndizochepa
pa chingerezi tikuisa nchito maoti quantify
yeah.
Tapanga ni quantify kabla tuze ni chiwerengero cha ma toilet
pasukuru so za unena kuti za anyamata zilipo follow za sikana zilipo kala ngati follow ninene kuti follow zose pamuzi ngati
8 ahead itango tipatsani ratio pakali pano
anyamata 106 agwirisa nchito chimbuzi chimodzi pamene atsikana 118 agwirisa chimbuzi chimodzi maro more na kuti anyamata 25 agwirisa chimbuzi chimodzi atsikana 10 agwirisa chimbuzi chimodzi
ana sku ani palene kuza ma toilet pa sikulu pano imwe na mukuonera ma toilet ya kumkwanirani panja ya kumkwanirani yae
ya kumkwanira yae
oh uli
chifukwa tili vanandi ta na skuru
nyengo zinyake tusangana nga mchimbuzi
iwo kutunjira saka mnyako ali moka mbwe mkuima pawa
Kulindizikana danga mnyitu wafume danga mwena stukunji.
Ndo pawaro mkulindizikana mnyake wafume.
Banyake akutanga wakapaka tenge ili hapa.
Tikuseka pano koma ndinkani yomfesa chisone. Yes. Kuti ana skuru ama digirana kuti alowe mutoile chifuwa ana skuru atika na over 500. Ana nyamata over 400 zimbudzi follow za nyamata follow za tsikana akuti ena amapita pachire sina ka ma toilet mwadzaza ndamango thamangira pachire hey ninga chipweteka kumbwenu pa thengere kwe izi zikutanta usaso kuti sikosaso kupitisa patsogolo kufala kwa matenda kwa skulu ngati ana saa kumalua mtoileti. Komaso ngatalipu wa mpili, mwina so kakwisidwe nchito kwa toileti. Mwina sika makarabu ino. Imwe, chifuwa chakuti vimbuzi ni vijoka imwe mulipu wa nandi, hati? Mtoileti mkuwanga ukondo uli, pala mwanjiramu.
Tukukolopangamo, upieramo. Manyo weki tukukolopangamo, upieramo.
Kwa mano ndikufunsa kunena kuti no sina ngachimbudzi chimodzi mukulo ana mbiri mbiri mumakhala clean
indi
makhala clean
hey.
Okay poti ndiyasika fusi ya nyamata ya takumana lero zina njana se levi zina
kene shimi
zina
give shiru
zina
matembare
zina
nisero kandani
okay nifuna ndiziwa nyamata mapfunzira pano pa mtende okay. Muvimbuzi mukuvanga kirini uri.
Aya, mukuoneka makolaya.
Mukuoneka makolaya.
kera tu program ya Afikepo imene akuikonza ndi a story workshop ku Blantyre. Thandizo la program imene iyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati ma project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wazamaphunziro.
Tikukumbutsana mprogramu yathu ya lero kufunikira kukhala ndi zimbudzi zokwanira. Tikuti tikucheza ku Mtende Primary School, Mtende Zone, ku Mzimba North. Ndiyeno kumeneku ahead yatiuza kuti pasukulu paliponse zimbudzi zimayenera kukhala zochuluka motere, zofikira ana ochuluka su motere ya 10 very modzi.
Anyamata 25 agwirise chimbudzi chimodzi. Atsikana 10 agwirise chimbudzi chimodzi.
Ndiye funso limene tikufunsa pano. Tikufuna kudziwa sabata la mawa inu mwina nkudzapata nao zitenje. Kwa ndikhala ndikugawa pano zitenje zokongola za Afikepo. Kodi pali ubwino wanji pamene zimbudzi zilipo zokwanira pa sukulu pano? Funso tu limene. Ngati zimbudzi zilipo zokwanira pa sukulu panupo, pali ubwino wanji umene ukubwera ukabwera ukuchitika pa sukulu po. Ngati pali mavuto amene akubwera foyoti zimbudzi zosakwanira tidziwitseni. Ndiye musankha kuti ife ife pasukulu pathu nzokwanira pali ubwino wakuti. Ife pasukulu pathu nzosakwanira mavuto ake ndi awa. 0884 857 001. Kulemba SMS nkutumiza kumeneko. Komanso tikupezekanso pa screen ina yonse Afikepo pali feedback box. Tutumizire ndithu yankho lanu pa feedback box. Kulemba ndithu kuponya mbox menemo ndi kuti machine teacher mungathe mwina kungotenga timayankho timeneto nkuwerenga katika voice note nkutitumizira kutumiza ndithu pa guru la Afikepo ya ku district kwanu ndoti ife tidzasewera mprogramu ya Afikepo sabata la mawa. Pano bwanji tipatitse zitenje. Sabato lata timakambirana. Panali nkhani yokhudzana ndi kugwiritsa ntchito masamba a muntengo. Ana sukulu ena amatenga masamba a muntengo nkumatapira phala kapena kumatapira mitama nkumadya. Ndiye aunduna amaletsa pano sabato lata. Ayi musatero, musamagwiritse ntchito masamba a muntengo chifukwa amatha kubweretsa matenda ya tizirombo ni mavuto ena ndi ena amene angakhalepo. Tsono ndiye timafunsa kodi kudera kwanu zimakhala motani. Uthenga wathu woyamba wachokera kwa Stanford Chikoti ku Lilongwe Chimbayo Primary School mukuti kumeneko kuli matandala 80 takunyadirani pamenepo ku Nkotakota Chigumukire School. Doreen Ngambi muli bwanji? Doreen J Ngambi mukuti ana kadzutsa mawa amadyera maspuni chitenjecho chimenecho cha Afikepo. Doreen Ngambi chakupezani chimenecho basi. Utenga wina uchokera ku Ntchisi Malambo Zone ku Nsolokera LEA School private PO Box 11 ku Ntchisi kumeneko mukuti amadyera mbale ndi spuni zimene zimasukidwa ndi sopo ndi madzi abwino. Ndine My Trinity Kondwani Mbewe chitenje chanu cha Afikepo chikupezani sonanuso. Chitenje chumaliza chimene chiti chipereke kuti mukuti ine McFarlane kachetechete pa school mwana kuti pa school ya ana athu ngati zono a McFarlane tiyenji zikambirana nkhani za ana sukulu. Mukuti munagula timaspuni ta plastic ngati mbali imodzi yolimbikitsa ukondo pa school. Takuthokozani kwambiri McFarlane kachetechete. Chitenje chanu cha Afikepo chikupezani. Tikulimbikitsa pano kuti chonde tiyentiyesetse kuti ma feedback box tizitanso kuyankha nkuponya mmenemo. Machine teacher tiyentiyesetse kuti titenge zimene ana athu ayankha ndikutiwerengera. Mungotumiza voice note pa WhatsApp pa gulu la Afikepo la ku district kwanu akumulanje mutumisa pa gulu la Mulanje au Nkhotakota ndi ma districts ena onse chimodzi ndi kuti sabata la mawa tisangopanga play kuti anthu adzamve okha kuti kodi pa sukulu yanu pakuchitika zotani. So pano tikwangule pano pacha tikulimbikitsa kuti chonde tengepo mbali pone sisa kuti pa skulu yathu pakhale zimbudzi zokwanira. Tsono kodi anzathu akumtende zikuathira bwanji kumtende zone. Iwowa anapanga sewero ndipo pa seweropo mafumu anadzipeleka kuti iyayi timanga zimbudzi pa skulu pano. Mwapanga. Hey, jaiva bana ngwe hoya. Amseteka kuti paka kujaiva. So what happened? Chikachitika njivichi mwati mwamala severo.
Chikachitika njakuti pa umaliro tikakorera nako ise tikapanganga drama pamoza na mapapi mafumu yose akavapo kuti pano pakwena kugimika vimbuzi.
Oh.
Yeah. So kugimika vimbuzi kuvakaiwa kuti fumu ili yose igime chimbuzi chake na kuzengera tu vyose. So pachanya pakuona pakaoneka kuti
fumu ili yonse ikumbe chimbudzi pano.
Eya pano.
Ndikumangiratu.
Eya.
Mafumu alipo angati?
Mafumu alipo 38.
Ndiye kuti zimbudzi 38.
Eya.
Mafumu alipo 33.
Mafumu alipo ani? 33.
Sono mwakorera nako pala kuti fumu ili yonse pa 33 apa. Chimbudzi chake. Yeah. Arrangement yangu ya kuti vendenge uti.
Ndawa yake ikaya kuti kujima tinga jimana dilibiro kweni tikawa kuti njerwa tirije. Lekani muti kati atamalira koma drama mbwe tikachemeshka mafumu kuti bachayenjerwa. Lekani mose mtengere umu ndena nguwa kafukufuku kuperekela vikombole wa kundikula fumira kuti njerwa zikafukufuku kuti sote ambi kuwacha.
Wow.
Yeah. Malinga tinga tiko kujima kati umaya kuti ni one day mbwe ni tichayambika.
Kujima ni zuali mose shimbozi?
Kujima mbwe tijima yangi zuali mose. Kanjero nzima kusuka kuti tichaye tikapange mvunu tiwoche kwatema nguni so taona kuti aume mutengere sono zinandi njera tatimbapo
so imwe cement ofume ngu
cement apo ndipo sono ti korera nenge ko chinthu chimoza va cement votikapanga cha
okay.
Na chigomezo a SMC mando vangalongosora makola na makhara vakuchitira mumasinda mose mukaisi tiva kwenda
tokamira na panongkhani yokhudzana ndi kuchita poka anthu Osama ngomvera wireless kungomvera program basi kucheza muziki kuja mafruits kuja nzimbe chani kugona tizipangapo kena kake ndi nkhani yaikulu imene tabwera nayo program ya tele afikepo pano wireless sopano tukupitiliza kukambirana okay tukupitiliza kukambirana tufuna tidziwe kodi ka cement ufumirenge nguwa head
hai cement Pano mafumu ndiwo zipeleka. Zambiri zikupezeka pano zochokera mu pocket ya mafumu.
Oh.
So tinagwirizana kale kuti fumu ili yonse ipeleka 5000 and out of 33 mafumu do that will be 33 times 5. Ndrama zimene zinzi tikagulira cement.
33 times 5 ni vicho anango. Ana sukulu nonse.
$165,000. Ukondo umoyo tanzila bwino sukulu makolo apunziti mafumu makomiti tiwatandize anawa
takongratu motero program ya tiyalelo ya afikepo Tikulimbikitsa kuti makolo komanso mafumu tientengepo mbali pone sisatu pa skulu pathu pali zimbudzi zokwanira. Ya ndithu kufunsanso tikuti kondi inuyo pa skulu pano pali mavuto otani amene akubwera fuyo kuti pa skulupo pali zimbudzi zochepa. Ngati zilipo zokwanira pali ubwino otani amene kubwera ndi nkhani imeneyi. Tidziwitsane. Nambala yathu 0884 857 000. 1 nambala yathu ndimeneyo ine ndi kuthokozeni kwambiri omvera ine ndi mayamirira kwambiri ine ndi manyadira kwambiri ine ndi kuchoka pano koma ndikudziwa sabatala mawa ti council imodzi nda kuthokozeni kwambiri ndi Uncle C eya sabatala mawa pompa nonso
afike po ana
Anawa figepo, aha, anawa figepo.